I've been stressing about us. A lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazongo batika can't believe it's a rough. Nyaya zemoyo naisa tangika. Panevaka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakazwikanika. Takuto vipa tese sosundos wakandisha misa. Sakandenge nchiku funga iwe. Urimka kandicha runga iwe. Moyo mangu haucha buda. Urichie za kanda suwari cha buda. Ndrugugu funga iwe. Urimka kandicha runga iwe. Moyo mangu haucha buda. Urichie za kanda suwari cha buda. Diwa chaiso, diwa chaiso. Moyo muti wakamera zwaiso. Wangu inini wakamera chaipo. Mestia, zwanda dana naniwe. Zwauri we watodiwa. Nemboyo wangu ofe wakasiwa. Zwanda dana naniwe. Yewe kawangu usara mfumba. Na kukupeke zaringo chikari la okumba. Saka ndenge nchiku funga iwe. Urimka kandicharunga iwe. Mboyo mangu wauchabuda. Urichie zaka nasuari chabuda. Ndrugugu funga iwe. Urimka kandicharunga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Ulichie zaka na suwari chabuda. Nekuti uno diwa chaisu. 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 Nekuti uno diwa chaisu. 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 I've been stressing about us. A lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazongo batika can't believe it's a rough. Nyaya zemoyo naisa tangika. Panevaka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakazwikanika. Takuto vipa tese sosundos wakandisha misa. Saka ndenge nchiku funga iwe. Urimka kandicha runga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Urichie zaka na suwari chabuda. Ndrugugu funga iwe. Urimka kandicharunga iwe. Moyo mangu hauchabuda. Urichie zaka na suwari chabuda.